ibindi bintu umugabo wakoze buri kimwe
koko
nshaka wakoze uko ushoboye
uyu
mutima ntabwo bibashije guhura arapfuye nyagasani umusore arapfuye nako umutima wanze gukora umusore w'abatarapfa kuko n'ubundi bamucometse ku byuma hari ibyuma biri kujya bisirikiza amaraso mu mubiri ku buryo umutima nyine akamaro kawo kaba kari ku byuma ku buryo umusore atahita apfa ako kanya umutima niwo upfuye gasani supervisor yabonye ko abaganga ntako batagize ni kuri abagore bica abagabo babo umugore yagize imana mufite imitungo ukarwara ngo bajye kukubaga abwira abaganga ati dufite imitungo miliyoni isengani isengani mu mwice yari yarandambiye mfite agahungu hari bigenze bite
he rejected the heart
umutima umubiri we byanze guhuza yawanze twakoze uko dushoboye ariko byanze mwihangane durishyano ry'umugore ngo riracike intege byanze
It wouldn't respond to the procedure.
Uburyo bwose twakoze ntabwo bwahuraga ntibyakoraga.
It's not uncommon for.
Don't you mean you failed?
Cyangwa ahubwo wananiwe kumuvura.
We did everything that we
could. Twakoze uko dushoboye twese.
An imperfect procedure.
Bivuge ko byakunaniye kumuvura. Ndashaka kukumva ubivuga. Umwana wanjye wamutengushye. Yarakwizeye. Umugore yisacaho. Biramurenga dore ishyano naryo ngo ryacitse intege ngo rirapfakaye nari mbizi ko nta muganga ukurimo mbabarire Samantha mbabarire supervisor nawe yarahari yasinze ngo yapfakaye nyiri muto turi kwiriza amarira n'imbaba yakuremo ibiyobyabwenge byinshi bafata ntukabone ninjirize ngo ugire ngo n'urukundo nyagasani iki dukeneye uruhushya rwawe kugira ngo uriya musore nyine tumucomoreho ibyuma apfe ntabwo mbyumva aracyari muzima amaraso ari gupa ari kuba pampedi n'imashini nubwo nta mutima afite bivuze ngo tumubone undi mutima byakunda sinzi ko mwahita mubona undi mutima byihuse wumve byarangiye madarika tumucomoremo ibyuma byazengurutsaga amaraso yipfire muri make habonetse undi mutima uriya wenda baravuze ngo umutima uranze habonetse undi mutima bawumushyiramo bigakunda bikunze kuko akazi k'umutima ni ugupompa amaraso mu mubiri uriya musore bagiye kukubaga ngo bagukore umutima gushyiramo undi akazi umutima wakoraga kaba kari gukorwa n'imashini zipampinga amaraso yawe mukobwa nsize gato bugiye amagambo yabwiye mukazana we yabitekerejeho ni we uri butange uruhushya kugira ngo umusore bamucomoreho ibyo byuma pfe burundu n'ubundi ariko ubu yapfuye kuko akazi kari gukorwa n'ibyuma amafaranga turayariye mpemuke ndamuke sidani icyo jambo cyavuze turayariye ba baganga bararahiye ngo bazatabara ubuzima bw'abantu nawe undebere babandi mwizera mukabaha abarwayi banyu uyu mugore yaje hano atatanga uruhushya umwana we ni muzima keretse kwa muganga barara amasaha runaka bakubwira ati rero tugiye gucomora ibyuma n'ubundi uyu ni umurambo kugira ngo uzabone umuntu uguha umutima biragoye umutima w'uriya musore biragoye kuwubona abantu uriya kugira ngo bawubone byari bimaze igihe kinini barabuze umutima nk'uriya n'ubundi ni ukwipfira roho y'umusore iracyari kubunga arabunga nka roho mbi mama yaje kwicara muri kantine biramurenga ntazi icyo yakora bimeze bite filime nk'izi z'ubwenge abantu bishyura ibihumbi bine ku cyumweru bazireba buri munsi abantu bishyura ibihumbi birindwi ku kwezi bazireba buri munsi uyu ngo utegereje kuzajya kuzifata ku ba DJ byari ubwo ko muyanywera inzoga ko ibyishimo bihenda birindwi ku kwezi ni menshi umusore aryamye hano yabonye mama we umuganga waje kumureba niho undi supervisor ari uyu ntabwo ari muri gahunda ya bariya abantu we ntayaze
nari
nje kureba nimba hari icyo ukeneye cyangwa ukumerewe ndabizi biragoye kuba watekereza ikindi kintu
meze
neza meze neza madamu by'ukuri ntago wamera neza, nta mubyeyi wamera neza.